Lakini pa mara moja kwenu haurudi, I swear.